Erokamano ne jawinjo wa kamoro amora ma intie. Wamor mondo mi odhiambo machalo kod ma wabedi kodu kuom wach mar Nyasaye. Kaka ne owadwa Branish osewacho, wan kanisa mar Continuing Church of God. Chunywa gombo ni kinde duto ka Ruoth pod omiyowa ngima, wakelwe wach maber mamiyo wadongo kod kwe e piny mwadake ni. Yienwa kapok wachako, nago mone arwaki e budho ne jawinjo kumoro amora ma intie, jalo ma jabudho wa pile ka pile wach mar Nyasaye. Winjri thuolo kendo wabede kanyakla achiel kodi nyaka ang' watieki. Omiyo kuom wa mano, wadwano mondo walam Nyasaye eka mondo wachaki. Wan kod wadwa Charles Agwenge, and bende an wadu kuom Ruoth Joel Owote. Wan kanyakla e bwo ng'uono mar Nyasaye kendo wayie mondo mi wadhi mbele ka walamo Nyasaye. Wamiyo nyingi duong' wuon ngima, iseyienwa kokalo kuom teko ni joma ngima mondo wachak wabedie e redio ka Ruodh Kwe. Ma en thuolo misemiyowa Ruodh Kwe kalo gi oteni madongo moloyo. Obed ka watimo kinde duto kuom wach mar ngima, nikech en wach maber manyalo miyo wadongi kendo waikre maber mar donjo e piny manyien miseikonwa. Omiyo kuom thuolo machalo kod ma, yienwa kokalo kuom ng'uono mari makende kuom wach madhi kelo midhiambo ni. Ibedie jaka korwa ka teko ni mari mar Roho Maler. Miya wapuonjo kokalo kuom teko ni, kendo achiel kod jowinjo be mawinjo kumoro amora ma gintie. Bende wach ni donjne kokalo kuom teko ni Ruodh Kwe. To moloyo yie mondo riwa kanyakla, kwabedo kendo ka wan kod gombo mar rito odiochiengi maler ma Kristo nobiye kod teko ne kod duong'ne, ka waromo ne Jehova mondo oyud loch makare mowinjore e piny mwadake ni. Kapok mago otimore duto, Ruodh Kwe, iikowa mondo wayal wachni kendo iikowa mondo waikre chutho kaka jal mowinjore yud gima ber e ndalo makare. Yie ng'uono machalo kod ma obede kodwa sechegi. Igwedhwa mana kwadhi mbele ma kuom teko ni, nying Mesia ma jaorwa kwayo.
Amen.
Kao kamano to werwa ka wadwa Charles mondo wadhi kanyakla e tich Nyasaye kapok ichako kimose kanyakla kumoro amora ma gitindo giwinjo.
Erokamano, hamoso u duto jowinjo ni, ukwe uru duto e midhiambo ni.
Amen.
Erokamano.
Erokamano.
Wagoyo ne Nyasachwa erokamano kuom thuolo maber ni, mana kaka osewachnwa. An Charles Agwenge, mawuok e kanisa mar Continuing Church of God, kata kanisa Nyasaye madhi mbele, wae dala mar God Kachola, piny Nyatike Mwale dho nam kocha. Wagoyo ne jachwech erokamano mar miyowa thuolo maber machalo kod ma mondo wayudre e redio mar Milambo mondo wapuonjre kuom wechne. Nikech chutho wan e kinde maber manyaka wapuonjre kuom wechege. Kawuono wadhi bende puonjre kuom wach moro ma wadhi somo kowuok e buk mar Daniel 12 verse 1. Kanyo ema wadhi gole thuon wach. To kata kapok osome, to nagombo mondo ing'e jawinjo ni wadhi puonjre kuom masiche mano mbele mondo wawinjgi matut ahinya, kendo kaber to wakonyre. Gimomiyo wapuonjre wechegi duto, kik wiwilgo jawinjo, ni mondo in kod an chieng' moro wayudre kwachamo ngima mochwere. Omiyo Fueny 12 verse 1 wacho niya, Daniel 12 verse 1 wacho niya,
e kindeno malaika maduong' miluongo ni Mikael marito jou biro thinyore. Enobed kinde marach, enobed kinde mar chandruok marachie moloyo kendo mapok oneye nyaka nogeni chak bet e piny.
Wewe ndiko ng'ato Nyasaye, gima nadwane mondo jowinjo winji en gima ne Nyasaye owuoyo kata Nyasaye nondiko kokalo kuom jatichne Daniel, kowacho ni nitiere kinde moko mabiro mbele, to nobdhi bedo kinde mag masira matek kata malich mapok nobetie nyaka ne chwe piny. Koro wach machalo kama kwawinjo ka muma wuoyo kokalo kuom janabi Daniel, to wafwenyo ni nitiere gima lich mochiko joka dhano, ma en masira. owinjo wapuonjre kuom wachni matut mondo wang'e ni to masira mabiro gi to gin masira machalo nade, to gichiko dhano e kinde machalo nade. Gima ji ok ong'eyo nyathi Nyasaye ni nitiere masira mabiro e piny makata pesa samoro ok nyal konyo ng'ato, mwandu ma ng'ato nigo bende ok nyal konye. Gik ma ji nigo e piny ondiki e buk mar Isaya mok wadhi somo nikech ne ok en e mpango, ne chieng'no piny biro chalore ne misumba kaachiel kod wuon tije, ubiro chalore ne ruoth kaka mana jok motelonegi, ubiro chalore ne jomwandu mana kaka jodhier.
Yes.
Piny biro chalo ne jok matindo mana kaka jok madongo.
Mm.
Miyo kwawuoyo kuom masira mabiro kata odiochieng'no to nagombo mondo wawinje matut nikech en mana gimondiki e ndiko ni masirano en kuma biro gik ma samoro pesa ma wan go, mwandu ma wan go ok nyal tiyo. To bende wakuongo wapuonjre matin ni gik machalo kama wawachogi ok ne koka gikuongo timore. Gigi osendiki e ndiko kendo ranyisi nosebeti mondo wawinjgi matut mondo wakonyre. We wapuonjre kuom wach moro kwachako e buk mar fweny chakruok 47 mokuongo. Chakruok 47 verse 6. Nitiere gima dwani mondo wawinji mondo oganda Nyasaye owinjie wachne matin. Kane jo Israel odhi e piny Kanaan, odhi e piny mar Misri mokuongo ka giluwo bang' Josef, sama ne kech omonjogi, nitiere gima notimore. Adwa ni wasom kanyo mondo wawinj mana mapiyo piyo to waleng're e verse 13. Ndiko wacho ni verse 6.
Wacho niya,
amen.
Piny Misri duto ni e lweti, ketgi gidag kama berie moloyo. Ginyalo dak e piny Gosen, king'eyo ni jomoko kuomgi gin jokwath moloyo, to ketgi mondo girit jamba.
Chieng' moro ka koro ipogo ganda jo Israel piny, to Farao kono Josef ne aketo piny Misri e lweti nikech in jatelo maluwo bang'a. Oganda nigo tergi kama iluongo ni Goshen, ne en kuma ber e piny Misri kacha, kuma ndiko wacho ni ne ni kod lum kaachiel kod pi, kendo jo Israel ema nokaw moket kendo ne rito jamb ruoth. To piyo piyo nono verse 13 nitiere gima notimore madwani mondo wawinj mapiyo piyo.
Kane kech ger ma piny ngima ne onge gi chiemo,
amen,
mi jo Misri gi jo Kanaan nodoko mayom no.
Mm.
Josef nochoko pesa duto mane jo Misri gi jo Kanaan ong'iewo go cham.
Mm.
Kendo tero gi e od keno mar Farao.
Soma nyaka 15.
Kane jo Misri gi jo Kanaan osetieko pesa gi duto, jo Misri nobiro ir Josef mi giwacho niya, ni wachiemo dipo ka watho e nyimi nikech pesa wa oserumo.
Nitiere gima ndiko wacho kanyo ma loko mar dholuo ogole manyap matin. Ndiko nowacho ni kane jo Misri osetieko pesa gi duto, to chutho ok onego bed kamano. Gima ndiko wacho niya, ne ka pesa gi nosetamore tiyo kata tich nosamo otamo, mano kisomo loko machon nyalo gole maber mondo winjre, ni pesa nogik kuma koro pesa jo Misri ne ok nyal tiyo. Omiyo ne giwacho ni to tong' kech kawa nang'o nikech pesa watamore tiyo koso nang'o. Nitiere situation manyalo gik ma pesa ok nyal tiyo, mana kaka notimore noganda jo Israel e piny Misri, goganda jo Misri sama ne kech nitiere. Kech nochamogi makata pesa mane gin go, ndiko wacho ni pesa ne ok nyal tiyo. Gin gima koro ne ginyalo wacho ni yie wabed mana wasumbni magu, to kaber to miwa chiemo mondo wachiem. Mae gima bende oikore ne piny. Nadwaro mondo mi akel mana wachno mondo wawinj matin ni at times nyalo chopo makata pesa ok nyal tiyo. Kisungu wacho ni so when money failed in the land of Egypt, nitiere gimiluongo ni pesa ma fail moko tiyo. Inyalo bedo kode to koro gimonyalo timo ni onge. Wan wanene mana matin ndalo moko ka fuel odwa bedo maonge. Fuel onge, pesa to in go to ok inyal ng'iewo ang'o? Ok inyal ng'iewo fuel nikech fuel ne maonge. Otin to ka jok moyude yude to jo pesa choke mang'eny makoro be gima un kako nyakonyo uonge. Gigi buro timore mbele ka nyathi Nyasaye, adwaro mondo wawinj wach matin. Ni period moro biro mbele ka, mamumu uwe, ubeo mando wasome, mondo wawinji. Mumu kuro wachne e buk mar fwenya uchela uchel, kikuwe moku wasome nyathi Nyasaye. Ni digi kuma pesa mawana go, okinyala konyo wa, gik mawana go, dhibido matek maok konyo wa. To ber mondo watang' nikech nitire masira mabiro ma gik ma dhano nego ok nyal miyo gi geno kendo. To wadhi ng'iyo ni tang'o manyalo miyo wageno. Ndiko wacho niya, fwenya uchiel wesa uchiel.
Nekana winjo gimoro machalo gi duol kawuok e dier gik mangima ng'wen go. Kawacho niya, ogudu mar bel koro nengo ne romo puk jotich kuom odiochieng' achiel. Kendo ogute adek mag oduma bende nengo ne mana kamano.
Koro wewe kiwinjo gima ndiko wacho,
nengo mar divide to kik imede.
Adwa ni mondo wawinji gima ndiko temo wacho. Ndiko wacho ni ja koro neno ka koro ochiwo oda moro kiwacho ni koro chakre sani bel king'iewo e gorogoro achiel to pesa ne koro nyaka rom gi pesa michulo ng'ato kuom odiochieng' achiel motiyo. Nyathi Nyasaye adwa ni mondo iwinj kuma pek ochiko. Ne kandiko wacho ni nitira time madhi chupo making'iewo cham ting'iewe gi pesa ni te mitiyo diochieng' no. Akene buwinjo kaka odhi bedo matek matin. Ndiko wacho ni wachiko time ma pesa mwatiyo wadhi tiyo go te. Ma samoro gima gigo nyalo konyo wago onge. Mane kuma piny ochiko. Nadwa ni mondo wachni wawinje mana matut. Ne piny ochiko ka. To sama piny ochiko kani, to nitiere gima temore. Adwa ni mondo wach ma mondo ji owinji, nitiere ng'ato ni George Mas, ma en chancellor ma piny mar Germany gi samuo wuene. Nyose wacho kendo chako dwaro. O insist ni mondo mi Europe obed superpower kaka ukum Amerika, machal ka gima Amerika ticho ingo. Ma gima ka koro temore, tiyudo ka piny dwa shift matin. Mondo kaka nyua ng'e gik moko chon ochako lokore kendo. O gima ni mbele kani dhi timore ka loja mineno loch makoro tiyo sane ne chal ka gima teko ne dhi rumo kendo jal machielo ema dhi kao loch mondo ti. Nitiere gik moko mondike muma madwa ni mondo mi wasom matin mondo wawinji. To mokuongo adwaro mondo jatich Nyasaye som na fwenyno par kod ang'wen weso chiko. Nitiere gima ndiko wacho mondo mi dog na fwenya par kod adek. Ndiko wacho ni 14 weso chik.
14 weso chik wacho niya, bang' mano malaika mar adek nobiro bangi ka wacho ni matek niya, ng'ato ang'ata malamo die kod gima ket kode miyo yudo alama e lela wang'e kata lwete nyaka madh divai mar mirimbe Nyasaye muruma kech e kikombe mar mirimbe.
Koro nitiere gima wacho niya, kanyo amen
sand mar mach makakni
amen
noyudo sand mar mach makakni e nyim malaika maler kendo e nyim nyarombo.
Ndiko wacho niya, ng'ata ng'ata ma buro yudore thuolo mineno wuene ni olamo ndiek kaachiel kod gima ket kode to bende dhi yudore masira marach ma en mirimbe Nyasaye. Masiche mar biro e mbele kagi dhi miyo ji luoro kendo dhano buro yudore mondo mi olamo ndiek. Adwa ni mondo mi awach kanyo nikech gigi wayude muma. Ng'ato nyalo penjo ni to ondiek tang'o. Ng'ato bende nyalo penjo ni to ere kaka delamo ndiek. Ng'ato nyalo wacho ni tang'o matimore. Nadwa ni mondo wawinj gigi matut. Kisomo bende fwenya par kod adek weso chiko to wacho niya,
wacho niya
ng'at man gi to mondo winji,
ng'at ma onego tue nyaka tue.
Nitie jok midhi tue gin nyaka tue gi masira mabiro mbele ka.
Kendo ng'at monego negi e lweny to nyaka negi e lweny.
Mbele ka lweny dhi bede ma jok ma nyaka negi nyaka bi negi e lweny.
Ma e kinde ma Jo-Nyasaye nyaka time kenda kendo bede gi yie motegno.
Erokamano. To kinde ma masira ochiko wa mbele kani ma Jo-Nyasaye nyaka time kenda kendo oganda Nyasaye nyaka bedi gi yie motegno mondo kik giyudre kaka achiel kuom jok madhi lamo ndiek kaachiel kod kido maket kode. Nadwa mana lero gik moko matin kama mondo wasomie masiche madhi bede piny mondo wang'i ka watang'negi to wang'i ka bende wan gi teko manyalo tang'ne masiche muwawuoyo kuom gigi. Mokuongo Adwa lero gimiluongo ni ondiek kolure kod ndiko. Mondo kata kiwinjo ka luongo ne ondiek, to kik chandi. Ndiko wacho ni e buk mar Daniel 7:17, kiwinjo ka muma dwa luongo gimoro ni ondiek, kisungu luongo ni beast, to gino kik chandi ahinya, nikech en gima muma olero tiende maber, ok ni ok olero tiende. Daniel 7:17 olero tiende kawacho niya,
ondiegi ang'wen madongo go nyiso loch ruodhi ang'wen mabiro bet e piny.
Kiwinjo kumoro kowach ni ondiek, to nyiso ni mano loch ruoth moro. Yes. Koro kiwinjo ka wuoyo kawacho ni nitiere ondiek moro ma ji nyalo dhi lamo, to nyiso ni nitiere loch moro madhi chopo maragoko machuno ni ji nyaka gochonggi mondo miye duong'. 23 be wacho niya,
eka nonyisa kama, ondiek mar ang'wen no nyiso loch mar ruoth mar ang'wen mabiro bet e piny, kendo nobed mopogore gi loch mamoko duto.
Erokamano.
Kiwinjo duto kendo nonyone piny.
Kiwinjo kiwuoyo kuom ondiek mamoro obedo specified no ondiek mar ang'wen, to ndiko wacho ni en loch maburo kwako piny te. Koro yes, kawuoyo kuom ondiek jawinjo, to kik bagi, to ng'e ang'e ni muma nolero tiende mowacho ni mano to kiwinjo to en mana loch. Muma ibiro winjo kachak wuoyo kuom gimoro ni tung. Kisomo Daniel 7:24, biro nyisi ni to tung to ulo nang'o.
Tunge ne 10 go to nyiso ruodhi 10 mag manobed
e lojno. Erokamano. Koro kiwinjo tung, kiwinjo ndiek, to winjo ndiek man gi tunge, tiende ni en piny ruoth moro kata piny moro ma ruodhi moro nitie motero ne, ko tung no nyiso ruoth. O nitiere kumachielo ma nyaka wadhi wasom, ma bende nyiso gimachielo e Fweny 10:2, 9. Nitiere kiwinjo kaka muma wacho, to nitiere thuol moro malich miluongo nyinge muma. Kiwinjo koluongo ni thuol, to dang iyud no ulang'o.
Thuol maduong' no ne owit mwalo e piny kaachiel gi malaika ne duto. En thuol mang'ongo machon miluongo ne jachien kata Satan.
Erokamano.
Mano wuono piny ngima.
Koro kiwinjo kiluongo ni thuol, to en gimiluongo ni Satan mano wuondo piny koa chon. Koro samo luongo kata ni thuol, to kik gino chandi ahinya. To kiwinjo gimoro ni pige, nyathi Nyasaye, Fweny 7:15 chak lero tiende. Adwa ni mago bende mondo wang'e, nikech wan e puonjruok, mondo wawinjre to wachiko kanyo gi weche mwawacho gi.
Eka malaika nowachona niya, pige mane ineno kama dhako ma jachode no obetie, gin mana ji gi ogendini gi dhoudi kod joma wacho dhok mopogore opogore.
Kiwinjo ka ndiko wuoyo kuom pi, to ng'e ang'e ni gin ji, ogendini, dhoudi, jok mawacho dhok mopogore opogore, ji duto iriwogi kumoro achiel tiluongo ni pi. Koro wanyalo gwelo wechego e sama wadwa puonjore kata mwadwa wacho masiche madhi biro mbele ka, mondo kik wachno chandi ka samoro akier maluongo kata mana ne ondiek mawuok e nam, gino kik buogi ahinya. Koro wachako gi masira mokwongo madhi betie piny kwasomo buk mar Fweny 10:6 2. Adwa ni mondo wasom gi somo kamano mos, mondo jawinjo iwinji gik madhi kwako piny, mondo itang' ni to in to idhi yudori kanye sama masiche gi.
Wacho niya,
ndiko wacho niya,
mano malaika mokwongo nodhi molo tap e piny, med adhonde maricho kod kendo malit nomako joma ne nigi alama mar ondiek, kendo mane lamo gima ket kode. Eka malaika mar ariyo no,
wewa gi kanyo monde matin. Nitiere gima ndiko wacho. Nasomo muma moro, jatich Nyasaye, maber mondo mi wadogie kapok wasomo wesno. 10:9 mar fwenyno nowasomo ni ndiko wacho niya, wapar mana mapiyo piyo.
Bang' mano malaika mar adek nobiro bangi kocho matek niya, ng'ata ng'ata malamo ndiek,
ng'ata ng'ata malamo ndiek
gima ket kode,
kod gima ket kode,
mio yud alama e lela wang'e kata lwete, nyaka madh divai mar mirimbe Nyasaye muru makech.
Erokamano. Awuoyo kuom
kikombe mar mirimbe.
Wapuonjri kuom masira madhi kwako piny kaachiel kod jok mane iye ma otamore timo dwaro mar Nyasaye, to luwo loch moro marach mabiro ma Satan ochiwo mondo bedie piny. Wakoni, wan gi loch moro mabiro toke ka nyathi Nyasaye, kendo chal ka gima osechako mondo mi oti. Nawachoni ni George Mass temo mondo o revive the ancient Roman Empire mane tiyo chon. mondo ochak oti kendo kodwaro ni Europe mondo oriwre e bwo Germany kaka jatelo. Gima chalo kama ondik e fweny 13 ma ok wadhi wuoye, to inyalo dhi mondo isom kendi kaka Satan kao teko to miyo ndiegno. Lojno dhi chakore kendo dhi kwako piny te ka Satan e mochiwo mondo loch moro bedie piny. To lojni dhi chiko weche mag lemo kendo odhi ketho weche mag tich Nyasaye kaka owinjore. Ji mang'eny biro donjo e lojni mondo mi giyudre ka gikonyore kuom gik mag ringruok, nikech piny dhi bedo kod pek kokalo kuom chiemo, tuoche magalagala biro bedo mago Yesu nosewacho, gi gik machalo kamago. Koro ji biro neno ni mondo mi gidonje bwo lojni eka gigeng're kuom tuochego, eka gikonyre kuom gik miluongo ni chiemo. To Nyasaye wacho niya, ne jok ma odonje lojni molamo ondiek kaachiel kod kido moketo motimo dwach Satan, to koro mage masiche mantiere maber mondo mi watang'negi. Namba achiel, ka malaika oolo tape mokwongo, to ndiko wacho ni adhonde biro mako ji. Ji biro bedo kod tuoche mag adhonde magalagala maremo mitem thiedhi to ok changi. Mano achiel kuom masira mar tuo malich mabiro e piny, magombo ni oganda Nyasaye mondo otang' kik wadonjie lamo ndiek. Mar ariyo wacho niya, verse 3,
eka malaika mar ariyo noolo tape na mi pi nam nolokore remo machalo remb ng'at motho. Kendo gik mangima duto mae nam notho.
Mano gimachielo madhi timore, nyathi Nyasaye. Mano duond wach mokor man kod weche mang'eny e iye. To ndiko wacho niya, malaika biro olo tape pi, kendo gik mangima manie nam makethne, ndiko wacho ni gibiro tho achiel kuom adek maggi. Sama gigi tho, nyiso ni kar konyruok mar dhano bende duoko piny, bedo limited. Koro kanye yudo gik mang'eny tedo ka koro gino onge. Wapar apara masichagi sama ne gitimore e piny Misri koganda Israel dwa wuok kadhi kocha. Nitiere kaka Nyasaye nochiwo chwat moko machalo kod mineno wasomo kagi. To daber nyithi Nyasaye ka wan watang' mondo mi kik waluw ndiek kaachiel kod kido moketo mondo kik walal. Mano masira machielo madhi betie. Ndiko dhi mbele kawacho ni awesa 4, masira mar 3, adwa ni mondo wawinjgi.
Kamano bende malaika mar 3 noolo tape aora gi sokni ni pigo nolokore remo. Eka nawinjo malaika man gi teko kuom pige kawacho niya, ang'a maler mantie kendo mantie, bura miseng'ado ni iseng'ado e yo makare, nikech nochwero remb jo Nyasaye kod jonabi. Isemiyo remo mondo omadhi.
Erokamano.
Mano gima owinjore kodgi.
Koro jok ma ok tim dwaro mar Nyasaye dhi bedo kod pek, nyathi Nyasaye, ka pige kaachiel kod dewni gaore matindo tindo ichako iloko bedo mok nyal madhore, kendo bedo makech ma giminyalo time onge. Gidhi timo remo, kendo oganda jo Nyasaye sechego nyalo bedo maber ka ginyiero jok manyok tim dwaro mar Nyasaye, nikech loch mar ondiek nyosetiyo chien kendo koro mirembe Nyasaye chako chwado piny mondo puonj piny ni kare nitiere jal moro mana kod teko ewi gik moko duto. Weso buru wacho ni adwani mondo wasom gi mana mapiyo piyo.
Bang' mano malaika mar 4 noolo tape wang' chieng'no mi teko mar wang'o ji kamach. Omiyo ji nowang' malit ahinya, to kata kamano negiyanyo ayanya nying Nyasaye man gi teko mar kelo masichego.
Ero kamano.
Gitamore loko chunygi mondo gimi duong'.
Gino wacho ni Nyasaye dhi timo gimoro ma chieng' bed gino marieny kamach, kendo puro wang'o ji, ma dhano biro bedo gi tuo mar ni chieng' owang'ogi ma ji winj matek ahinya. To gima ndiko wacho ni oganda mok oluoro Nyasaye to pod ok bi luoro Nyasaye kendo, kendo gin pod gibiro mana dhi mbele gitimo timbegi machon ka ok gimi Nyasaye duong' kendo ginyise ajara kod achaye, to ok ging'eyo ni Nyasaye man gi teko mar chungo chieng'no mondo obedie kata mar kete mondo odhi mbele. Wesa par wacho ni akum masira mara bich.
Eka malaika mara bich nolo tape komdung marondiek. Malichino mipiny ondiek notimo mudho. Ji nokayo lewgi nikech rem malit mane gin go. To ne giyanyo ayanya nyasach polo nikech rem kod adhonde magin go. Kendo ne ok gilokore giweyo timbegi go.
Erokamano. Ne kuma ondiko telogo kata kare mar loch. Bende Nyasaye biro ole mirimbe ma ji biro yudo rem ka gin kod mudo lak. Gibiro yanyo Nyasaye kokalo kuom rem ma giyudo ka giparo ni Nyasaye mokelo negi remno. To kata kamano, ndiko wacho ni lokruok ok bibedo kuomgi. Ma masira mabiro dhi chwado oganda ma ok oketo genogi kuom Nyasaye. Nitiere gimomiyo asomogi kamano, adwa ni mondo uwinj gi nyathi Nyasaye kuom masiche mabiro gi. Mondo wang'iane ka bende wanyalo tang'negi adier. Kisomo Wesa 12 wacho niya, masira mar 6.
Bang'e malaika mar 6 noolo tape aora maduong' mar Euphrates. Ni pige noduono mondo yolosre ni ruodhi mane biro yo ayo wuok chieng'. Bang' mano naneno chuny adek mochido machalo gi ogwende kawuok e dho thuol malich. Kendo dho ondiek. Kendo dho jonabi mag miriambo. Chunjo ne gin jochiende kendo gin gi teko mar timo honni. Gidhi ir ruodhi duto mag piny ngima mondo gichokgi ni lweny manobedie chieng' maduong' mar Nyasaye manyalo gik moko duto. Neuru abiro ka jakuo, ng'at maneno kendo ma orwako lepe mondo wiye kik kuodi kowuotho duk en jahawi. Chunjo nochoko ruodhigo kama iluongo gi dho Ibrania ni Armageddon.
Gima dwani mondo wawinji kanyo en ni sama malaika olo tavo e aora Euphrates to tuo mondo los yo mondo masira moro bedie mar lweny madhi bedo kama iluongo ni Armageddon. To nitiere chuny madhi wuok kuom akene wanyalo kawo simni. Nitiere chuny manyalo wuok maburu wuok kuom janabi ma jamiriambo mawuok kuom ondiek kod machielo mawuok kuom giwuok kuom teko mar Satan. To gidhi e piny te mondo mi gichok ji oikre ne lweny. Nitiere gima dwani mondo awach ka mondo dhano winji ni ndiko tajo gimiluongo ni janabi ma jamiriambo kolo oriwore kod Satan e wi wachni. Milambo we go sim ka ok wawacho mondo go sim. Jogi dhi choko ganda mane ok oyie kuom Nyasaye mondo kedo obedie, mondo lweny odhi obedie e piny kama iluongo ni Armageddon. Gintie gima dhi kelo lweny madwa ni mondo awach matin mondo wang'e kaka wakonyore. Kisomo Wesa 17 wacho bende niya, e masira mogik.
Malaika mar 7 nolo tape e kor yamo.
Ee.
Midwol maduong' nowuok e kom duong' manie hekalu kawacho niya, osetimore.
Osetimore.
Bang' mano ne nitie mil polo makakne gi dolo moko kod mor polo. Piny bende noyiengni matek kama pok oyiengni kamano nyaka kamano nyaka achwich dhano. Adier ne en yiengni piny marachie moloyo. Dala maduong' nobarore didek kendo miech ogendini duto mae piny nomukore. Nyasaye noparo Babulon dala maduong' mi ne omiyo omadho kikombe mar divai mar mirembe mager. Chuni duto nolal nono kaachiel gi gode duto. Kite mag pe madongo dongo machiel pekne derom kilo 50 noa e polo mogoyo ji. Mine giyanyo Nyasaye nikech masich pe, nimar ne en masira marach ahinya.
Erokamano. Ma masira mogik kuom masiche ma Nyasaye dhi chwadogo piny. Dhi bedo e mor polo, mil polo, dhi bedo e yiengni piny ma pok nobetie nyaka ne chwe dhano e wang' piny ka ndiko wacho. Mago gik mwaikre ni dhi bedo. Kendo dala maduong' dhi pogore, ma dala mar Babylon kama ondiek dhi telogo. Dhi pogore adek kaluwore kod yiengni piny madhi bete. Mirim Nyasaye mager dhi kelo pe mondo chwe kae polo. Kendo ndiko wacho niya, oganda pod biro mana yanyo Nyasaye kaluwore kod masira madhi beteno. Ang'o ma demi Nyasaye kel masira machalo kod magi? Kata gik matimore gi te? Ang'o momiyo gibiro mana kundiek moro nie loch? Kisomo buk mar Daniel 7 koro wadogie, mondo wawinji nyithi Nyasaye, mondo wapuonjri kuom wachni, mondo watang' ahinya ni samoro wanyalo bedo achiel kuom jok madhi yudo masiche mineno mandiko ndiko kanyogo, mana nikech ne ok wang'eyo kata mana nikech ne ok watimo dwaro mar Nyasaye. Ndiko wacho niya, kisomo Daniel 7 chakna vers 20 kod 3 wacho niya,
enobedo kuwuoyo marach kuom jo Nyasaye maduong' moloyo.
Amen.
Kendo nothir jo Nyasaye, bende notam loko chike mag dinigi kod sewni magi.
Amen.
Mi jo Nyasaye nobedo e bwo lochne kuom higni adek gi nus.
Gima dhi kelo sida en statement miwinjo mamuo mondiko Daniel 7 vers 20 kod 5. Ni ka loch mowuoyo kuomene obedo, to nodhi wuoyo marach kuom oganda jo Nyasaye. Tiende ni ok nodhi kwano jo Nyasaye kaka jok makare. To ndiko wacho ni nodhi sando jo Nyasaye kunegogi, maweya koni nyithi Nyasaye, ma gima ne osetimore kendo pod odhi chako nuore kendo. Be wachni ni nitiere kinde mane loch mar Rumi tiyo chien kocha, to Rome nopodho, kendo sani iwinjo ka nitiere gima idwaro mondo mi ochak oduog kendo. Sama notiyo ne ndiko wacho ni nodhi temo mondo lok chike mag dini kaachiel kod sewni. Kisungu wacho ni "And shall intend to change times and laws." Loch mar Rumi noloko chike kendo noloko gik mang'eny. Weya wachni awacha mondo ing'e kaka gigi noloki, mondo ing'e ni gigi ema dhi kelo masiche miwinjo wawuoye kodgi ka. Namba achiel, chike mag Nyasaye noloki. Mane momiyo ibiro winjo ka dhano lemo Jumapili to ji moro ga mora, chik Nyasaye to ne wacho chieng' Sabato. Kata mana seche noloki. Mane momiyo wamia mia wang'wa ondika ndika 5, to ok wanyal wacho ni saa 5, wawacho mana ni saa 11. Nikech gin gik manoloki mondo obed diverted. Nyasaye ondike mumbe ni piny yuso kendo ru. Kukwino to wacho ni piny noyuso kendo noru.
Yes.
To loch mar ondiek noloko chike mag Nyasaye mokono ji ni piny odiochieng' chakore chuny saa 6 otieno. Kendo wadhiga adhiya ma ibiro yudo ka nyaka oganda mong'eyo ni Sabato chakore midhiambo, to kogik loko ika to girito nyaka saa 6 to gilemo. Koro ipenjori ni to odiochieng' mar Sabato to chakore midhiambo, to mar loko ika to chakore chuny saa 6 otieno. Oganda mane bede loch kata loch mar Rumi ka notiyo, notimo gik mang'eny madwa ni mondo mi wawinji mowuondwa ni higa moro nitie man gi 365 and a quarter days. Koro kikono ng'ato ni nyathi Nyasaye, go ane kwan ni a quarter odiochieng' nigi seche 24. Ka en a quarter day en gi seche adi? Ibiro yudo samoro en seche moko madhi 6 kende. Pok aneno odiochieng' man gi seche 6. Nyiso ni gin wuondo mariek mane loch mar Babylon oketo, miwuondo go jok ma ok ong'eyo gik moko mondo mi gin gidhi adhiya mbele gitimo richo. Ma emomiyo niwinjo ka ndiko cha wacho niya, ni ka ng'ato lamo ondiek kod gima ket kode, to en bende noyudo mirimb Nyasaye ma Nyasaye biro miyo jogo manoluwo ondiek kendo mane ok oluwo dwaro mar Nyasaye. Nowacho ni biro loko sewni mag Nyasaye. Nyathi Nyasaye, e sama wawuoyeni, ji ok ong'eyo kata sewni mag Nyasaye. Ni Nyasaye nochiwo sewni mage ne ogandane mondo otim. Ji ok ong'eyo Sabato mar Nyasaye. Oganda ok ong'eyo kata nitiere odiechieng' moro ni Pentecost. To chincha to roho olore alora. Olore ka jopuonjre nitie ma giselebrate Pentecost kacha. To kanisa masani to wiye wil nyaka ni Pentecost en ang'o. Kikono ng'ato teno nyama gik to chake din ni Pentecost otieko, to kong'e ni odiochieng' moro nitie. Ji wigi wil gi Pasaka mar Nyasaye kaachiel kod ndalo mag Sap Makati moko kete thowe. Gik mawacho go ndike tim Jo-Lawi 23 nomigi oganda Nyasaye mondo owuoth kodgi. To nikech Satan nowilo, omiyo oganda Nyasaye wigi nowil. Kendo ji ka ok otang' to biro dhi mondo modhie kuom masiche ma Satan kelo. Magi gik manadwaro ni mondo mi wawinji, nyathi Nyasaye, mondo wapuonjre kuomgi, mondo mi watang', nikech ka ok wachich to nitiere gima dhi timore ma nyaka mondo nyaka wapuonjre kuome matut. Kidhi e fweny 13 mane ok wadwa somo cha, to ndiko mar Nyasaye wacho niya, adwaro ni mondo koro wasome ane mos, nitiere verses ma nyaka wasom mondo wafweny weche moko. Kawachich to kik walam ondiek kaachiel kod kido maket kode. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, 13 verse 1.
Owacho niya, Eka ne aneno ondiek moro kowuok e nam. Ne en gi tunge 10 kod wiye 7.
None loch moro kawuok kuom ogendini. Ne waselero gima nam en. Loch moro kawuok kuom ji mang'eny mawacho dhok mopogore opogore. Ne en kod ruodhi mamoko manotiyogo 7. Ndiko wacho niya,
nosidho simba 10 e tunge go. Kendo wich ka wich nondike nying mayanyo Nyasaye.
Koro gima dwani mondo wawinj kuom loch mowuoyo kuome ne mamiyo wayalo kuom loch, ni ne en mana gima dhi temo mondo mi oked gi Nyasaye tok piny. En loch mar piny ndiyo, to gimodwaro mondo lok chike Nyasaye kaka nowasesomo mondo oked kode Nyasaye kaka bende ne wasewacho. Koro gimomiyo wasomo kuom wachni en gima nosetimore. Nyathi Nyasaye, loch mar Rumi ne otemo moloko chike mag Nyasaye chien kocha. Mane momiyo kidhi kata chike 10 mag Nyasaye, tidhi e chike 10 ma jo Rumi nochiwo gi kanisa mar Rumi gi joge maluwe mawan go nyaka gweng'wa kaka wuono, ibiro yudo nyaka chik moro ni kik iwuow, ma kipenjo mondo olerni to ok nyal lerni. Ibiro ng'iyo tiyudo ka chik namba 2 chike mag Nyasaye mane kwero kuom lamo kido kaachiel kod gik mopa, jo Rumi nogolo oko chutho kendo onge. En ne gimiyo jogegi to gimiyogi thuolo ma ng'ato nyalo pa kido to lamo. Mae momiyo lojni kobiro to odhi wuok kaka iwinjo wuokno. Kendo jotelo ma gin go gibiro mana bedo jok mayanyo Nyasaye kendo ok mi nying Nyasaye duong'. Nitiere gima ndiko wacho bende niya, kisomo verse 6 dhi mbele kawacho niya,
auchiel wacho niya,
amen.
Eka nochako yanyo Nyasaye koyanyo nyinge kod kamodakie kaachiel gi jomodak e polo. Bang'e noyiene mondo oked gi jo Nyasaye kendo ologi, kendo ne omiye teko kuom dhoudi duto. Ji duto modak e piny lame mak mana jogo ma nyinge ondiki e kitap ngima mar nyarombo mane onegi.
Adwa ni mondo watang' ma ahinya gi gimineno mandiko wuoyo kuomeni. Jalni ne omi teko kuom ogendini to ahinya ahinya jo Nyasaye, kendo ma gima ok aluor mar wacho ne oganda Nyasaye ma winja ni mbele ka lojni dhi tiyo, nikech we akoni, kopo nono ne jamani tong' tel ne pinje mag European kaka George Mass dwaro kata kaka pinje mag Europe dwaro, to oganda Nyasaye nyalo neno matek nikech jamani e piny ngima moyango odiochieng' mar Jumapili kaka odiochieng' lemo. To ka gichako bedo super power ma gitiyo, to nyiso ni piny te ibiro chun mondo oti mondo olem odiochieng'no. Oganda jo Nyasaye mong'eyo ni Ruoth Nyasaye nochiwo odiochieng' mar Sabato mondo otiye, dhi bedo kod pek mineno wawuoye kane, kendo ok ginine mayot kata matin. Mana kaka ndiko wachono, ne obiro bedo gi teko kuom dhok moro amora, ogendini moro amora, kuom piny moro amora. Kendo jok manie piny, wesa buro wacho niya, buro lame mak mana jok mondik nying gi e kitabu mar ngima kende gine ma giburo weyo mok gilamo ondiekno. To wachaka koni gimoro ma buro timore kendo sechako timore makaber, to watang'ne ahinya ahinya jok mohero weche mag mikor. Ng'at ma kituto nyaka korni wach, kok iwinjo ne nyalo dhi maber. Satan tiyo gi gima chalo kama ni mondo wuond oganda duto. Wesa 11 wacho niya,
eka ne achako neno ondiek machielo kawuok ei piny. Ne nigi tunge 2 machalo gi mag nyarombo. Nowuoyo kaka thuol wuoyo, to notiyo gi teko duto mar ondiek mokwongo no.
Ineno
nyimo ondiegno.
Erokamano.
Nochuno piny kaachiel gi ji duto modake mondo olam ondiek mokwongo manogo lero mar tho osechango cha.
Soma soma.
Ondiek mar ariyo ni notimo honni madongo makata mana mach omiyo loro ay polo. Obiro piny
Macha e poro biro piny mana ka ji neno.
Ji duto neno.
Erokamano. Kiwinjo kaka ng'at moro be chako wuok e piny ka, to en kod teko, iwinjo kiluonge ni ondiek, to nowacho ni mano nyiso ruoth moro kata piny ruoth moro. Nitie jal moro ma be dhi bedo kod teko ma ndiko wuoyo kuome ka, ma biro wuok, to sama wuok ni, ndiko wacho ni obiro timo honni, ma kata mana mach oketo lwar ma e polo bi e piny. Kendo ndiko wacho ni sama otimo gigi, oganda mathoth biro luwo bang'e, to ni chutho, en obiro terogi mana kuom loch mokwongo cha, kendo obiro keto ji mondo mi obed ni ginyalo mana tiyo chieng' Jumapil. Ndiko wacho niya, som. 14.
14 wacho niya.
Eh.
To ni mana yiene ni mondo otim e nyim ondiek mokwongo go.
Eh.
Emanowuondogo jomodak e piny.
Emanowuondogo jomodak e piny.
Jomodak e piny olos gima ket gi ondiek manogo lero mar tho. Giligangla.
16 wacho niya.
Ne ok otho yes. 16 wacho niya. Ondiegno nochuno ji duto. Madongo gi matendo, jomwandu gi jochan, wasumbni gi joma ni thuolo, mondo girito oket alama e lwetegi ma korachwich kata lela wengegi. Ng'ato ne ok nyal ng'iewo gimoro kata loko gimoro mak mana ka en gi alama, tiende nying ondiegno kata namba mochung' kar nyingno.
Nadwa ni mondo awach kanyo mondo atieki. An ok ahero ga weche moko ma iwacho ka onge lergi maber. Inyalo penjori ne talamba mar ondiek mibi chun ji mondo bed ga lwetgi kata lela wang'gi ni to en mane? Chuna mondo akonu chieng' moro kata ka koro wach tek tinyalo wacho ni ng'ato to notemo wacho nwa na alama mar ondiek en kama. Alama mar ondiek nyathi Nyasaye en iyude kokalo kuom Satan nikech Satan emoketo loch mar ondiek mondo obedie. Koro nitiere wach moro machielo ni nitiere alama mar Nyasaye. Mondo wang'e alama mar ondiek, wang'e alama mar Nyasaye. Koro an adama nanyisiu alama mar Nyasaye, to kata in ang' ne ges mana kendi mikona ne adieri kar alama mar ondiek en ma. Miyo wasomo buk mar Ezekiel 20, wes 20, ndiko wacho niya, kisomo tiyudo ka Nyasaye nochiwo alambe kuom joge, kuom oganda ne malame, nomiyogi ranyisi. Kionge kod alamb Nyasaye, to in ga alama machielo mar ondiek. To alama mar ondiek ka in go, to nyathi Nyasaye nyaki bi yudri e masiche. Ezekiel 20, wes 20, chaka wes 16.
Owacho niya. In ligangla mabit.
Soma 12, wes 12, sorry, wes 12.
12.
Ezekiel 20, wes 12.
Tariya pagariyo.
Yeah.
Pagariyo wacho niya.
Pagariyo wacho pagariyo wacho niya.
Naketo ndalo mag sabat na mondo obed ranyisi mar singruok e kinda kodgi.
Nyasaye kisungu wacho ni moreover I also gave them my sabbaths to be a sign between them and me. Ranyisi mar singruok. Alama mar singruok. Alama en Kiswahili. Ng'ato nyalo wacho ni ang'o miyo kanyo ndik ni ranyisi. To dholuo to wacho ni alama. Alama en Kiswahili. Dholuo maler en ranyisi, kisungu en sign. Alama mane Nyasaye oketo kuom e kinde ge joge manyiso ni in ng'at Nyasaye chutho, ndiko wacho niya, 12 som kendo.
Ne aketo ndalo mag sabato na.
Nyasaye nochiwo sabato mage.
Obed ranyisi mar singruok e kinde
mondo obed a sign between us and him.
Mondo parnegi ni an Ruoth Nyasaye emoyiero gi.
Mondo wafwenye go ni wan joge. Lengri na wes 20 wacho niya.
Nyaka une ni ndalo mag sabato na orit maler.
Nyaka une ni ndalo mag sabato orit maber.
Mondo bed ranyisi mar singruok mane kinda kodu.
To bedo sign mane kindwa kod Nyasaye.
Mondo paru ni an Ruoth Nyasaye ma Nyasaye.
Mondo wang'e ni en Nyasachwa. Koro Nyasaye nomiyo ganda ne gimiluongo ni sign mare, nyathi Nyasaye.
Yes.
To eka nitiere jalo moro madhi chuno ji gi alama mar Satan. Mano mondo miwinji. Koro ka sabato en sign mane kind jo Nyasaye kaachiel kod Nyasaye kaka ndiko wacho Mawesa par kod auchiel kama ne somo cha Isaya, Ezekiel 20 wesa par kod auchiel. Wacho niya.
16 wacho niya.
Praya 16.
Ne akwongora kama nikech ne gidagi rito chikena.
Oganda notamore rito chike Nyasaye.
Ne giketho buchena.
Kendo ne giketho buchene.
Ndalo mag sabato na bende ne ok girito.
Ndalo mag sabato be ok girito.
Nikech ne gihero mana lamo nyisechegi manono.
Ji nohero lamo gik moko mopa mag nyiseche manono.
Amen.
Koro magi gik mamiyo Nyasaye iye bro wang' makel masiche maneneno ka. Winji, masiche ka ok dhi mako jo Nyasaye, anunge kuma masira no bro makai. Adwa ni mondo uwinje yath Nyasaye. Masiche go ok bi mako ganda Nyasaye. Maka masiche muketi ne jok moko dwa bedo kod alama mar Nyasaye ma en sabato, to gidwar alama mar Satan ma en chieng' Jumapil. Mano we akonu. Nikech opposite mar sabato to en Sunday. Mani gima ndiko wacho, kok kidwar miro kod alama mar Nyasaye mane Nyasaye ondike ndikone, to chuni ni idhi bedo galama mar Satan mano chiwo. Omiyo muma wacho niya, odwa ni mondo wasomi buk mar fweny adek wes apar. Fweny adek wes apar, ndiko mar Nyasaye wacho niya, kuom oganda kirito chike Nyasaye. Chike Nyasaye gin mage? Kik ilam Ruth Nyasaye, kik ilam Nyasaye moro mak mana en.
Wacho niya.
Ndiko wacho niya.
Nemi chik ni mondo tim kinda.
Nyasaye nochiwo chik ni mondo oganda ne otim kinda.
Kendo iserito chik neno.
Wasirito chik neno.
Mian bende abiro riti ndalo mag masira mabiro kwako piny ngima. Mondo temgo ji duto modak e piny.
Ndiko loko mar dholuo no nitiere gimo mayo oganda Nyasaye matin. Owacho niya, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trouble. Nikech iseneno mondo irit chikna kisandori. Mane gima nonengo loki ndiko kanyo. Nikech Nyasaye nochiwo chik, to kanda oserito chike Nyasaye ka gikale pek. Omiyo Nyasaye wacho niya, an bende naritu e kinde mag masira mabiro kwako piny te. Adwa ni mondo iwinji, ka ok irito chike Nyasaye, to pek gi masiche mani winjo wasomo ka, oganda Nyasaye ma ok orito buro donje. Ka ionge kod alama mar Nyasaye, to chuno ni ondik buro chuni mondo idonje e alama mar Satan, mondo mi idonje e pek mapok none. To winji, e seche go ema gimoro buro timore. Wach mana wachako go chuno mondo watiek kode. Chakruok 47 wesa uchiel. Watiek gi kanyo nyathi Nyasaye mondo wawe thuolo. Ma ene man wachako kode, to bene mwatieko kode 47 wesa uchiel. Ndiko wacho niya, gima notimore na ema dhi timore ne oganda Nyasaye. Piny Misri ni e lweti.
Ketgi gidag mana kama berie moloyo.
Kit oganda Nyasaye mondo odag kama berie moloyo.
Ginyalo dak e piny Goshen.
Goshen kuma nigi pi kaachiel kod.
Ging'eyo ni jomoko kuomgi gin jokwath moloyo.
Amen.
Kendo ketgi mondo girit jamba.
Mane kaka Nyasaye rito ogandane. Owacho ni obiro rito joge e kinde mag masira. Nyasaye oikore mondo ritwa mana kaka norito oganda jo Israel sama kech ne nitiere, ka piny nitiere, ka piny tek, kendo ka pek ne nitie, to norito oganda jo Israel kod gik mabeyo, kod pi, kod dhok, ne gin gi kwa majamni, ne gipuro. Kisomo history mar Goshen, ibro yudo ka ne en kuma ber. To Nyasaye oiko mondo rit joge kamano, to mana motimo dwache ma ok obedo kod alama mar ondiek, kendo ok olamo kido machal kode, kendo ok oluwo janabi ma ja miriambo man kod wach mikoro ma sani oganda mang'eny luwo, ma koneni kitimo atima hono matin ne. Nyathi Nyasaye, giminyalo penjori katieko ni Jabol to yudo teko kanye magitimo goni magitimo ka? Nikech giwacho apat, ginyalo loso gik magitimo. Jok moko ne nitie nyaka nolele orako ne wuotho nyaka tol, kendo ne nyalo lokore kata mana ondiek. Gito teko na giyudo kanye? Nyaka watangi gik ma iwuondo wago sani e nying Yesu ni gin teko mag Nyasaye, to kare gin teko maricho. Kendo nyaka wang'e ni teko mar Nyasaye odak kuom jo Nyasaye, kendo tiyo ling'ling' kaluwore gi dwaro mar Nyasaye. Nyasaye magwedho ji, kigwedhna u gi wechego e nying Ruoth Yesu ma Jawar. Amen.
Erokamano, ng'at Nyasaye, kuom weche misekelo. kendo wamor ne weche go jal mane chiko ite, aparo ni winjo maler kabisa kuma nitie. Omiyo kapok achiwo thuolo mar ng'ama nigi penjo, wachni e wach maduong' kendo wach madwaro ng'ato ka ng'ato komi winjo wachni, yie mondo mi wachni donj e chunyi kendo mondo mi irwake ka nitie rem mosebedo kuom ngimani mademoni neno wang' Kristo, tigo chongi piny elam Nyasaye mondo onyisi e fwenyruok matut mar wachni. Ndiko moro wacho ni ng'eyo tiend wachni dwaro paro mariek. Odwaro rieko mondo ing'e, nikech kiwuoye to oganda mang'eny oseloke kaka mpingo mar kiluongo ni uchalo joma goyo dini moro. To gi ler mar Nyasaye, jowadu dume koni, masira biro mbele ka. Ka ok isom kit ndalo, to nyisi ni nyaka ibed motang', nikech gimomiyo bende adwa koni, sama ibiro ket chik mar National Sunday Law, to ji te biro yiego jowadu, nikech gimomiyo ji dhi yiego mokwongo wakoni, mondo dinegi nitie weche mosebedegi bende sani. Satan riek, ochako gi rieko ni mar winyo ni padri kia notimre kia nade, pastor kia notimre kia nade. To ji madhi wacho kende gino nyalo keto mondo obed ilemo achiel, nikech Yesu yudo ka ng'ane dinni gidi koro tungni moko osebedo ilemo ka. Medo ka samoro jok moko nyalo lemo ka gin dhano madhi mia achiel, ok kawi gari adek kawo gi baro ni jok moko bodo dok gin. Koro sama gini dhi chakre winjo ka ji wacho mania, gino nyalo bedo ndo riw ji obed gimoro achiel, ji dwa pogore ahinya. Iwinje kaka ji dhi chako. To nitie rieko moro manitie iye ni jasigu dhi kelo weche moko mondo ji odog kaw ji welamo Nyasaye, ji olam ji seche manono. Koro mi adwa koni ni gima na wadwa temo puonjono, winje matut. Okele komulogi nikech en subject malach, to mulogi mondo iwinjgi. Ni adieri Satan to nosewuondo piny. Adieri okawo nyaka ng'ama riek adieri mong'eyo. Mandiko wacho ni chakruok chwech piny, piny noyuso kendo piny noru. Mane ka nokwa ndalo. Tiyudu ka koro ndalo ketni karomo sa 6 otieno, ni odiochieng' ndalo lokore, wan tarik machielo. Kendo nyaka ng'ama osomo yie ga yie, paro ne mar jasigu nobiro godo. Kaka nowuondo Adam e puodho mar Eden, e kaka bende pod jawuondi nyaka chiel kawuono, ma wuondi ne biro giko odiochieng' mogik mane make mandiko wacho e fweny. Ni nomake ne nyume buru matut maonge gikone, mondo kik ochak owuondo dogendini kendo. Mano wach maler madieri. Onge sa mobiro weyo moko wuondi nyaka jolemo. Osewuondo jolemo mobayo yo. Ma jolemo donjo e chigi wege, diri muma to giyaro kama. To gimuma wacho ni gini wege gineno to ginene, kaka Kristo wacho. Ni gini wege gini gineno to gima gineno kata chiel onge. Gimokelo wachni en jachien omiyo gi pachgi, omiyo gi paro, mondo giwe dwaro mar Jehova Nyasaye. Kata Nyasaye be wacho ni noweyogi nikech timbe gigo, omiyo gitimo gik moket. Koro wakonie e wach moro mogik matin. Ni kisomo Daniel 8, matin 12 wacho niya, ni kar timo misenge mitimo pile, to richo malich ema ne timo. Kendo diri mar adier ne owit kucho. Tugno natimo.